Umboniso wesihlanu, uCain noAbel. UAdam noEva bona nabantwana babo bona. Le ndoda iphethe intonga nguCain. UCain noAbel ngonyana bakaAdam noEva. UCain wamthiya uAbel umntakwabo. UCain wona wambulala ngokumpetha ngentonga. Wonke umnombo kaAdam noEva wona mna nawe sonile sifanelwe kukohlwaywa.